mshungu nsheko kule kipangwe ulo. Mwanamke mrembo usiniache, nataka kwenda nawe ku Dar es Salaam. Back, let's go and enjoy ourselves. That trip we all wait for is finally here. Journey across Africa, yambila kuna konde, chundu mambea. If you're feeling it, why kwela my best friend, tiwe uko chali lang. So tambe type yamu, pueva te mwana. Kelako defuayo kuyano ku Dar es Salaam. A cute lady wende kelako defuayo kuyano ku Livingston. Chika shana wemba wende kelako leka mkushungu nsheko kule kipangwe ulo. Mwanamke mrembo siniache, nataka kwenda na Dar es Salaam. A cute lady kelako defuayo kuyano ku Dar es Salaam. A cute lady wende kelako defuayo kuyano ku Livingston. Chika shana wemba wende kelako leka mkushungu nsheko kule kipangwe ulo. Mwanamke mrembo